Haya ndiyo mao, rekono masa ya baba. Haya ndiyo mao, haya ndiyo mao miyangu, haya ndiyo mao miyangu. Wana uya pokeleo yekena ma. Haya ndiyo maombi, rekene masa ya wabolo shekena, rikomo saya na mama saya, ora mama shekene masa ya, rekene moshika. Haya ndiyo maombi yangu, na yaleta kwako Bwana. Bwana anayepokea maombi yako siku ya leo, lile lililokuwa linakutesa, Bwana ana provide solution. Yesu yuko mahali hapa kufanya jambo jipya. Rakabo shekene masa. Bwana anayakubali maombi yetu usiku wa leo. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, Mungu usiyeshindwa na lolote. Hallelujah, hallelujah. Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikie dua yangu, nikuombayo. Maombi yangu yafike mbele zako, utenge ukelele wangu sikio lako. Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikie dua yangu, nikuombayo. Maombi yangu yafike mbele zako, Ramashaka, utenge ukelele wangu. kubali, uya kubali, uya kubali, Bwana, uya kubali, uya kubali, Bwana. Haya ni maombi yako mbele za Bwana. Yesu anayakubali, anayataka pale usiku wa leo, ile haja ya moyo wako. Bwana anaipokea, Bwana anaikubali, ana profile solution. Roma shaka na masaya bababababa. Reke na mashaka na bosi. Rabababa sheke na masaya. Reke na moshaka. Wewe Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana. Wewe Bwana, rakonda masaya. Tamani Bwana afanye usiku wa leo, anafanya sasa. Bwana anajibu maombi yako, anajibu haja ya moyo wako. Haijalishi umepita katika magumu namna gani, Bwana anajibu maombi yako. Bwana ana provide solution. There is a solution in Christ. Rabo shakanda masaya. Wewe Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana. Wewe Bwana, yakubali maombi yetu siku ya leo. Yakubali maombi yetu Bwana. Yakubali maombi yetu.